Wonders Just.
Warumba to sobede, abani tukumi batwara, katonda tuwo bukumi. Kale warumba bakukola chokutukola otyo, okutusomba chirebime kagala warumba bakukola chokutuyisa otyo. Kutusombo chirabayi kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kadala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi wale modoka yasibatano mikwano jange bangi abalumiddwa ngambye modoka yasibatano mikwano jange kati bonna bonna bakirira magombe wowenga bonna bonna bakirira magombe kati bonna bonna bakirira magombe sibalimba walumbe yano jibatano mikwano jange kati bonna bonna bakirira magombe yaye nga bonna bonna bakirira magombe wowe bonna bonna bakirira magombe kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi abatemu wandi batutte walumbe nawe abantu balamu n'otwesonyiwa abandi batutte walumbe nawe nze simanyi oba sebo tulanga mama fina yakukola ki walumbe nawe oyo gw'omutwaleko mukwano gwe mbuuza yakukola ki walumbe nawe oyo gw'omutwaleko omusajja meeja kikondo eyafa talwadde nakulwala gwe n'omutwalira mu bulumi obwesitalo ng'omulumiza bambi bw'otyo okwana kusalibwa musango meeja kikondo eyafa talwadde nakulwala gwe n'omutwalira mu bulumi obwesitalo ng'omulumiza bambi bw'otyo okwana kusalibwa musango kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi afande kawesa yakukola chi walumbe nawe owatirimbula mu bulumi obwekitalo ng'omulumiza bambi bw'otyo okwana kusalira musango oyo nolisi yakukola chi walumbe nawe alyokalemazibwe okukulu awatali nti yazaalibwa ng'ali bwatyo walumbe osusiza nabe bulaya n'obanunayo nabeera bw'otyo betumanye nga bali wala n'abadigize nabo batwala kafero wamulesa endigi kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi kale walumbe twakukola chokutukola otyo okutusombo chirebime kagala walumbe twakukola chokutuyisa otyo ekyokutusombo chirabayi.